steel, MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, Dania A, B and B. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Karatangu ime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB.
Screen yangu bado ni JVC, old school blood mi wona KBC. Kichwa mbaya siwa siski, watu wa CBC uneza Twitter Gen Z. Same thing she still never change, bado MVP tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi, mindo VIP kwa show zote mna attend. JYK, ukituona GAK, jeshi ya B imekam kuwaribu South C. Barricade, kuna wale wanaike, jeshi ya D imekam kuwaribu South B. AV, ukidai tuchome scene, kachoma picha jwa tunaga ID. MP, ya JSK, ya our plea, mara IBC, vitu watai tusaidi.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still NCA, USA, USB, naka charger type C. Karatangu ime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB.
Yo, ni kami ndo nilioletea corona. Wanabonga very bad, loud, awa maheta mdhi. Snake kula kona, sababu shit sao muse yone shangaroga nsi. Nikitaka peng, labda nikitake ring. Lupita anyezi labda akitaka ring. Juni kuficha ring, tukeduma featuring. Sprite lean na nicotine. Dry jean na nicotine. Hi honey, I'm home. Nazi kindergarten magithesha. Since kindergarten na daingi Kim Kardashian. Mombasa, Naivasha. Ama ni kupeleke Rhodesia. Ama dampa kamoro. Achani ani kuwa igoro.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still NCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop viba, ADHD, ndani ya ABNB.
Yo. DC ya niko fully loaded, MCM vela ya wase schooli golden. Sijuzi kazi jo uchumi ngori, usilize nafanya nini niko shugli zote. Usimess na ishit ni deep, dem yako siku mdishi nlimpimp. Kurura windows ni tint, karawa na chunguza ninyo ina stink. Brethren, how you behaving, KSM vitu tulifanya Airbnb. MC wenu bado MCM, that's why they can compare me and them. Juya chats kama VOM, juya cash uone violence. Niruliza motherland, amo bewe bands. Kovu on demand, warazi wana tense.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still NCA, USA, USB, naka charger type C. Karatangu ime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Karatangu ime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB. MC, still NCA, USA, USB, naka charger type C. Karatangu ime develop viba, ADHD, ndani ya ABNB.